asị ma na ya kasa mbara ibe anyị soje eketa oke ndụ bụrụ arụ ka onye ọbụla soro mee ihe ihe ọma bụrụ ichiche ọ na-atọ ma na-atọ ibe ma onye ọbụla ma ka nchiche na-adụ
dọkịta mmụọ onye kaba
nwanna anyị jiri gbanwere onwe ya godfada ndị igbo chairman chief executive more organization group of companies director nine overseas companies onye ọma ya ekele gị nze franklin okoye Wopet Incorporation, Igurube of Igbo Race President, Ezekwulu Onwe nke abụọ na Abategete, onye ọma ihe ekele gị. His Royal Highness, Eze Coastman Ndubuisi Kanu, JP, ike na ọrụ eze ihe n'izu ọgụ, Awada Nnamochi Ayekene. His Royal Highness, Eze Dr. Godwin, ihe anyị Chukwu Osu, Osondo, Igwe Nhazurume n'Ụmụlọlọ, Ome nke afụrụ n'anya na Ọkigwe, Chairman Imo State Council of Ndị Eze, onye ọma, ihe dogo mma rụkwa chi gị mma, Chief Emmanuel Eze Obinwa, Eze ụmụ okorobịa na ụga, Chairman Ima Kenze, Nigeria Limited. Ọ ka o siri mee, Ọgọsin Ezekwe, Ome Hukwuna Nimo, Chairman Chief Executive, AC Group, West Africa Limited, onye ọma, okwu a na-eru n'okwukwu, ya ka a na-eme, Maazị Leo, Eze Okafọ, Ozu Ome nke mbụ n'Izoku, Mike is yours, Natalie, onye ọma, ihe dogo mma rụkwa chi gị mma. Egwu erugo kwe na ọgbụgba ka anyị marị ndị bụ ndị. Ije! Ụnụ amadechi dị ime ndị owo na amadechi eteka. Ụnụ amadechi dị ime ndị nọ n'owo na amadechi eteka. Onye ma ihe echi ji amụ n'ụwa ya gbata ngwa bịa gwa nya. No, no, my nature take
her. Onye na agara ya ofo.
Hey, doctor.
Kapukwa yuzo wo.
Do si ike mo kukari wo. Onye na agara ya ofo. Ome tani ake bu na ruoge. Che na ka utana nana.
Onto nyo na ru. Onye bu na sokwe be ya. Aya ma yiye chigamu.
Emanere akwa nyugwe emanere na akwa ekere mba na ha. Onye mpo ya bo ni be ye. Na ya ma yiye chigamu.
Onye na agara ya ofo.
Mazi.
Omeka
na bara ya enwekete etegbakete ekere mgba na ha na ihe na-eku ume na nwa nwoke amaghị ihe njem na ya amaghị ihe kijam
onye na-agara ya ọfọ nwụ ya bụrụkwa anyị ụzọ ọnwụ onye na-agara ya ọfọ nwụ
ya bụrụkwa anyị ụzọ ọnwụ onye na-agara ya ọfọ nwụ ya bụrụkwa
anyị ụzọ ọnwụ onye ọbụla sọ ekwele ya anyị amaghị ihe kijam.
Ezeri ọha ebu igwe ntawa ọkpụkpụ nnukwu ụmụ nwa na-agụrụ nnukwu ekwe ebe a ha n'ichebe na
Maazị BC Azubike ọzụ igbo ndụ ọdịna mkpa nke mbụ Little House of Glory Crest
Maazị Levi Okoro obe ihe akụ nke abụọ na-arụ ndị nzọ ọgụ manager director Mekli Pam na-arọ ndị izu ọgụ onye ọma ọ ka o siri mee onye amaghị ibe ọ nọ anaghị ama n'ibe ọ na-eje onye amaghị ibe ọ na-eje eje ama nọ ndị o ji akpụ amanta azụ mmụọ n'ezi amanta azụ mmadụ n'ezi ijefe igwe kwe n'ihe na-atụ egwu ijefe igwe n'ihe na-atụ ụjọ
ngwongwo juru ọgbọ selu ọkwa ịma na ihe bụ ka ọhụrụ ibu anyị danda
dabe fim na ọgbacha wo gara dị ekere mgba na ha ebelebe
ngwongwo juru ọgbọ selu ọkwa ịma na ihe bụ ka ọhụrụ ibu anyị danda
na mụ na onye ndụkwu eme mmọnwụ gara dị egwe mụ kenge emebelebe
ngongo juru obosenu ope mana ihe bu proburi bu anyi danda ihe bu ni ya bibu kanju angia ihe bu ni ya bibu kabakoro ibu mgbe mere njidu kwa mgbe mape
njidu na ya
ukwa oye duru nubula jomadu kwa ukwa mwabula jomu ngongo juru obosenu ope mana ihe bu proburi bu anyi danda
mbaki muno bacha weka
His
Royal Highness Eze Chukwuma Anyeze Anyeji Ahuzo Eze ndị Igbo na Agbaland onye ọma ihe dọgọ mmadụ gbachigo mma.
Thank you.
Romani Taramon. Namazi of you serve up and go over. Nagora is the money for the one that goes to Mamu. I have Caribano.
Papa, Ezo Biawo. What does he think?
Oh!
ke mana waro koji
ama munde munde
ndi bo begere bana he
aya mara de munde
ma jo dinani mugo tori ajo ye ko toburu anda ma tuwa para e ba han tebene e kele kele ma jo wu su baja o ko eru ko lokuku
e kele ma di joshua wani ke ibu o ba hoku mo family
International Service Limited. Omenoha, Nkembuna Balan, Onyama.
Mazi Manuel, Madugugu, Holy War.
Orwene. Nganga Karato Kwekwe. Gido seri tabele
Awe gido seri tabele Nganga to bia kwekwe
Awe gido seri tabele Awe gido seri tabele Awe gido seri
tabele Awe gido seri tabele Nganga to bia kwekwe
Awe gido seri tabele 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 Awe gido seri tabele
Awe gido seri tabele
Ibenia, Mamumu Carolino, Kakwa, Bebo.
Ibenia, Kiapo, Kakwa, Ibenia, Mamumu Carolino, Kakwa,
Yamune Macare.
Ibenia,
Matapo, Joy,
Ibenia,
Matapo, General,
Kakwa, Bebo.
Ekuban, Kamuno, Kipe, Yaman. I want to do traditional dance group. I am Kelegi. I don't talk with her. I am Kelegi. I just read Kumo Kari's organization, and I'm going to let everybody have a book here.